salama Krishna sifi. Fish and a cola fish, life of the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Jijarija kaka, kima pace, Mr. T. Nipotea sinza, mitaya ndani ndani. Kombo samaria, wema, nipate ramani. Anti samahani.
Amini
mgeni kwa naulize njie, nenda kanisani. Ndo nakutana na Shabani na mjua. Na msalimia,
Shebi,
hame uchubua.
Shebi,
anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwini jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupari bagongonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing a number now way. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number now way. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on prize, eyes on prize. Ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa bei tumemwagarasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Bona that is not good news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi ya watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga, utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people. Mind your business. Mind your business, missing a number now way. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number now way. Mind your business, as long as you don't get in my
way. Eyes on price, hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of words. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwagarasi.
Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Classic music.